Ameriki jamanatigi Joe Biden jora sanganin kono lajere do sinfe ka hakilnaw di barusigi nka.
There are so many other future educators out there who want to teach.
Ameriki kalansu karamogo ka jekulu min bi na bi wele ko American Association of College for Teacher Education. Unyemogo Lynn Gano kafara Ameriki kalanko ministry aso ministry Miguel Garduna ani Ameriki jamanatigi furumuso Jill Biden. Ameriki barakela uka ministry so. Unyemogo Marty Wells. Nunu bela jelen tumbe Ameriki masayasu Maison Blanche barusigi yoro Sal Roosevelt ukonala. Kunu Araba utukalo kilebi sabani kile samba flani mwani fla. Ameriki jamanatiki furumusu, ale eremiye ikol karamogoi. Tumeni lajere nkeneka. Mi sigira senka, Ameriki jamana kona na politiki kocha keda na nkwa mako conseil de politique intérieure masayaso kono ulufe. Akunde tunye kuka demedu ngata Ameriki kalankuma, gelea mi binendo leka ulkaramoko kukunka, sanko nina kalansu daelena kaseko nyingi. Ameriki masayaso Maison Blanche, ya lase kusinfe kafoku bina dolar wari miliar keme anibisabadi labla. Walasa kaseka Ameriki kalan kisi war mi famba bena takado duguma kalan ani chama che kalan na jamana kono wala sa kaseka kalan su pela jelin deme ekol karamoko ko fanfe kalan bulu sigili ani ka fara ekol karamoko do fene kalaninka wala sa u kaseka kalan man julin di ekol duma.
If we're serious in addressing the teacher shortage issue, we must first address the teacher respect issue.